told you that it is young was never with the hair is no thing like diva, man.
Time is not yet, nigga, just be a passion. Time going to tell us who is the best. At the end of this game, time gone dedicate. We shall know our problem and then, yeah. Uluma sitaki, japokuwa haki sipati. Ukifa na baki, hili kwendeleza halakati. Songa samaki, ilana loo kaya nyati. Mongo mkali niki, wapile kaso kibuli shati. Mene mbo kijana, msaka jara. Shilingi sitaki tena sahii, nataka dara. Meshima kita kasoda ya Coca-Cola. Mizuka kini panda na imba hadi Kilingala. Biti kavu ya lusha kichula chula. Sahini shota ndevu, staki guza sula. Uvumilifu, enda kwenye sagula. Kipata puku na seven, seje nkanunua kula.
DMC, kama wao siya.
Yeah.
1, 2, 3. Check it.
1, 2.
Yo. Ini rap chuma, weka kwenye udongo yote kutu. Shika mtutu, mwache kipepe ya shike rungu.
Yeah.
Mumini ya putu, mchawe piga juju. Kongea si achi, mziki si cheze hata viruku. Aha, doctor, kwenye biti na watibu. Wangu wajibu, dozi punchline kila siku. Magufuli saka jipu. Yeah. Ninaogopa kesi, siku ya ndoa sitaki pingu. Haso nyingi, nipate pay. Bubu haongei, mitego mingi anayo nei.
Yes.
Kwenye midundo, oga siko say. Bongo movie ray, bongo star, such master, yay, jay, jay. Darasa vidudu, cheza mziki, nipe papa gigi. Pia mitindo mingi kibidi,
yeah.
Mtokwana wendo bidi. Yeah, leteni machiti, fresh maziwa, nataka fili.
Na Daimondi.
Mic check, 1, 2. Drunk on the public.
Nina bet mahili na nina mudu midundo chungo black zimenyoka na zina mikunjo
sana.
Nafanya haswa sina fikra potoku mzawa toka chimbo wen mbwa beba minoku. Pokea bari kwa tamathali za semi mifanani kwa zila kwa tafakari za lemi. Mikono yuse masudi ni kubute nina michano mikali njoo uchane ni kusuke. Vesi meshiba kama tumbo la mlapi. Buthi sina hiana hindu rap makulaji. Na mshukuru Mungu susani kipaji na chofanya na kirewa so uzugiaji siwazi. Chaka kwa chaka na chimba sina mashaka. Hundo msala wakanisa kama padi yuwa masista. Fire kwenye speaker kama kaya kwenye lizla. Na ni rap tuwa ni gunzo kita. Sina fazali katu ni kitimba ni bala.